wake dei ngena kwendala. Nenda bao kwa Yesu kwa gala. Uyo nanunga myanku gambenti kwa gala nyo. Ayena tamala ku inyote yo kwa gala. Okuku siza tigambeti na mari nyota chichambuze ku. Chovola vane yonge doku gambibi gambo. Yolete bipya tukurumye yegwe Katonda weka winalinda ve nkwagala nyo Mukama kulira nkwagala n'omutima gwange n'omutima gwange kuna kusima nyo byokora mbisima n'omutima gwange n'omutima gwange ku mukwano gwo Yesu guno mukwano gwa ddala ebyenkola mbikola nyangu yako kampuba nnyo okubeera ng'oli mubeene nyota kigambe kinamala ennyonta kikyambuzeko ky'ovaolaba bulijjo nkugamba ebigambo byoyita ebipya oli mukulu teri Katonda mulala okujja ku gwe kwagala nnyo Mukama kulira nkwagala n'omutima gwange n'omutima gwange guna kusima nnyo byokora mbisima n'omutima gwange n'omutima gwange kweyanzija kubia Yesu kyenva nkunoonya wanzijayo mpola mpola ngonzija mu kinya kati ne bwe nzija ngompise tukagwenga wuninze uba uli mukulu kuyita mesaya wantusane ku bye nali sisana uli mukulu kuyita mesaya kwagala nnyo Mukama kulira nkwagala Yesu n'omutima gwange
n'omutima gwange
n'omutima gwange
n'omutima gwange
kusima nnyo byokora mbisima
Yesu
n'omutima gwange
n'omutima gwange
n'omutima gwange